SMG.
I thought it was a game. It's Keisha. Don't tell nobody.
Wanaiona smart in a type kama button. Yani mistali ya Kanye la sula ya Kim Kardashian. Wacha niki drive waseme na kula button. Shipige msa kanuni kwa migu kamita bachi. Swears kuwa mnyonge usini pande kichwani. Ukinitishe mawimbi mina kulete tsunami. Wanizidi kwa mistali mnyamweze woni dani. Kwanza mimonye mnyama kani mekulia mbugani. Binadamu ni sawa ila tofauti ni vichwa. Ivo lifestyle yetu ndo na yotu badilisha. Ata lotamani watu boy kimaisha. Ela saivi ndo usikwa na toboa madilisha. Kwenye vita za visasi popote na pigana. Kitokea tumedate afu siku tumeachana. Sumeniacha na date na babako nite mama. Afu wakatu kula sani yako siya kinyama.
Yes, I am a winner.
I'm gonna win this game.
Yes, I am a winner.
Cause I'm a champion.
Of course I am a winner.
Cause I'm a champion.
I'm gonna win, I'm gonna win, I'm gonna win, I'm gonna win, I'm gonna win.
Champion.
Na mwogopa Mungu ndo mana dele na sali. Woki jifanyo unipende unikumoya tasijali. Atuwezi kufanana kwanza potelea mbari. Wo unatembelea nyota mina tembelea gari. Ukitaka penzi wetafuta michele. Tushazi pita zama za kupiga misele. Wana waki bana akili ni nyuela. Unangwa chips ya forget unenda kuchuma tembele. Mikiboko ya madu, mikiboko ya magel. Na vyokaza kwenye game katupaki makavel. Matapel wakinyona nina flow wana fail. Kuali wana kinukisha kamuza samaki fail. You need to be strong kama Tyson. Tulipotoka mbali cause life goes on. Surotha watu ina wana rotha python. Squeeze kuna bikila na imiliki iPhone. Yeah.
Yes, I am a winner.
I'm gonna win this game.
Yes, I am a winner.
Cause I'm a champion.
Of course I am a winner.
Cause I'm a champion.
I'm gonna win, 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 I'm gonna win.
Cause I'm a champion.
SMG.